Bongamusic.com. Lipina Zambonga.
Oh, nah, 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 nah,
Bonga.
Yeah, records. Gay boy in the building.
Zemunatis Kuruna.
Yeah. Young Kill ID. Oh,
Naziva Iko Uleko Wile Mama. Naziva Iko Uleko Nizinima. But Yaki Koku Nekusina Wena. Bea Nipo Mina Kumesima. Naziva Iko Uleko Wile Mama. Naziva Iko Uleko Nizinima. Bati ya kikoku nekusina wena. Bea nipu mina kumesina. You're in my mind every day, baby. Mwanzo wala kakusasa msiali. I think about you, my lady. In this song, I'm no longer suitable. Without you, I'm not available. I love you, my baby. I miss you, my my baby wa fela ni moya. Ona kika kai kounzi na faniye. Na tola kamoli shela faliwe. I need you ya nyaza ansiye. Na I love you za sifita sitahe. Uzwa fono to ye le fela mama. That's lo no to si andu ya kuna. Naziva ikwa uleko wile mama. Naziva ikwa uleko nizinina. Bati ya kikoku nekusina wena. Bea nipu mina kumisina. Naziva ikwa uleko wile mama. Naziva ikwa uleko nizinina. Bati ya kikoku nekusina wena. Bea nipu mina kumisina. You're in my mind every day, baby. Mwanzo wala kakusasa msiali. I think about you, my lady.
Javari kuti mwendi nilivezi. Lila tola walikosho kusuru wa ingemezi. Noni falavu, fani yosef. Na kumisina kambe watawi sovu. Kozi kusio anivone nesivofu. Aukalia ukanifuma na magrevu. Kukuna kuri uzivoni zenivoni. Ya kukumisina kiyaka yesi zoni. Amisi yu akikuri kifafoni. Kupila kusio anifume anikoni.
Nasiba ikwa uliku Naziva ikwa uliku kumisina. Naziva ikwa uleko wile mama. Naziva ikwa uleko nizinina. Bati ya kikoku nekusina wena. Bea nipu mina kumisina. You're in my mind every day, baby. Mwanzo wala kakusasa msiali. I think about you, my lady. In this song, I'm no longer suitable. Without you, I'm not available. I love you.
Malulufwe.com, I see ya. Mr. Knox Fakaraji. Mr. Cause of the World. Yeah, Mr. Namate. Mr. Mwikona Mibona Shalanga. Mr. Martini Bwiji. Menrik Simungono.
Download it at bongamusic.com.